segura Gonda ave yuko mwinzozi twahurira Nukorero nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro cacu iwanyu mu ntara cuno munsi dushimire mwebwe mariko muratwumviriza muri ahatandukanye haba ngaho mu Burundi mu ntara zigize igihugu cyo Burundi cankuzo bururi makamba twizere yuko muri komererwa neza amakuru yanyu turayarindiriye uko mubayeho turabirindiriye mutwandikira ka email kuri radio yacu @gmail.com abari mu ntara zitandukanye mu kambi zitandukanye namwebwe nuko nyene abari nduta abari na Kival canke Mahama kino kiganiro ni gwanyu yakoze Innocent Kimenye na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe mari muteramanye ndayifurije kugira umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu tuzosure ku munsi wa mbere nkawo twatanguriye
twashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi badushikirije kiganiro mu kanya gato gakurikira Isa kumi na zibidi turashikiriza kiganiro cyo muziki nkuko twama tubigira iminsi yose kwa gatandatu nk'aya mangu Bamwita Bruce Melody ati twanyweye twasinze ati gusibazo ntago tubihuje. Ni 94 nibice 9 ndetse na 95 nibice 2 kuba dukurikiye baherereye mu gihugu cy'u Burundi mu Rwanda ndetse no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mwebwe ni kwijana na 4 nibice 3 ni radio yanyu ni radio Ijwi rya Amerika niyo mukomeje gukurikira kakanya ni dususuruke hahandi tugufashe kugubwa neza ku muziki mwiza uryoheye amatwi ubundi asigaye weekend yawe ikakuryohera. Hari n'abandi bafite internet imeze neza abo ngabo bandika www.radioyacuvoa.com bakabasha kudukurikira uretse ko na ya Facebook page yacu irahari kudukurikira kuri Facebook page yacu ni VOA radio yacu ubundi tayari tukabana abantu bose barimo kumva isereri nababwira ngo mwihangane nta kundi nyine mushobora kuba mwazivanga vanze nijoro ntibigende neza ariko nyine no kwihangana hari n'ukuntu rero usohokana n'umuntu hari n'ukuntu usohokana n'umuntu noneho mukaryoshya mukagubwe neza mukanywa mukabintu bikagenda neza ariko mwajya kugera cyagiye cyo gutaha we ewana bikamubana ibibazo ugasanga mu kugenda byaba ibibazo akajya agenda nk'uri kugaruka uzi kuvuga ngo umuntu ari kugenda nk'uri kugaruka atera intambwe ebyiri ajya imbere agatera ishati agaruka inyuma ukibaza uti byagenze gute kumbe za zindi mwankweye zamugeze mu mutwe cyangwa se zatumye ino ibintu bitabasha kugenda neza ariko ubwo byagendekera gutyo cyangwa se uwo byabaho ntimumute mu nzira mwibuke ko ari uwacu ni ukuvuga ngo yaba yazamuguye neza cyangwa zamuguye nabi ni uwacu
ntabwo agisoma akubita ku munwa ubundi agahita agatonera ijisho Yarahiye imbere y'imodoka zirahagarara Umuhogo Waciwe imikoko n'umuvuduko w'ibisukika Ikinyobwa yanga kwisi ni kimwe n'amazi ya robine
Bamwita Danny Vumbi ngo icyaka cyamubanye icyorezo nakundi nyine indirimbo yitwa Nuwacu ni imwe mu ndirimbo navuga zakunzwe cyane mwaka w'ibihumbi 2016 ndetse n'ibihumbi 2015 mu Rwanda mu Burundi ndetse n'abandi bose bumva ikinyarwanda
Yeah, man.
ni wa mazi ni mitora yanga
Umumi wa chua ya 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 Nangu koko Kandi kuriwe ngo kuzivanga yumvari toto
Kuruguru kuruguru
umu wafahora na Numufuki umegere yuitu singa
Hari abantu batangiye kwibaza bati uyu muntu urimo kuvuga ninde ku ijwi rwa mbere turyumvise cyangwa se tutari herukaga ninde n'umusore wanyu Ernesto ugeziwe niwe wicaye muri studio uyu munsi Fidel ndetse na Kamirindi bampaye umunyenga ndagusa ndakeka ko nza kugitwaramo neza gahunda ni dususuke nkuko bisanzwe ndagenda nkugerageza kugukinira indirimbo zishimishije cyangwa se zigufasha kugubwa neza cyane cyane muri weekend kubera ko ndabiza benshi mu mwarakoze cyane mu mwaragize igihe cyo gukora gushaka amafaranga stress z'ubuzima no kuvuga mwirukanka ku mafaranga nubwo atajya gwira niko bavuze ariko simbiza haraho nabonye bayagwije
nitumuhane n'umuntu wacu tumutware gahoro gahoro Jobundi, yakerewe kukazi bati bosa ragushaka na warasubiza ati barube babo bababiba ni muve mubandinze nanyinya nakwere kuwo bosi na mucoma na mukwepye yarazi kwa kiri mukabare
gusa nubwo waba warayashatse nyine cyangwa se yaba yaraguye yaba yarayabonye wabuta bitaranagenze neza nta kundi weekend yageze nyabuneka gerageza ubyibagize uryoherwe na weekend ubuzima butangire kuko ntabwo uzakomeza kuzinga umunyango bigere ko wa mbere ngo bashe kongera kuyirukaho kandi tugomba kwirukaho nta shuba dufite nta mahitamo Nongere nkwibutse kukomeze gukurikira radio Ijwi rya Amerika kubari mu Rwanda ni ku 104.3 ndetse no muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu Burundi ni 94.9 cyangwa se 95.2 naho kuri mikoro no musore wanyu Ernesto ndahabaye kugira ngo ngufashe kugubwa neza nicyo cyanzanye kandi ndakeka nkuko nabivuze umunyenga bampaye nago ndibuze kugitwaramo nawe kabisa uyi ngiye gukurikiraho indirimbo kurikiraho ni umusore aba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse ni umunyamerika ubundi yitwa Omarion abenshi bamuzi mu myaka ya 2000 yari umwe mu babyinnyi beza cyane kuri ubu ngubu rero yagarutse indirimbo yayise Distance nimwe mu ndirimbo navuga ko zirimo gukundwa cyane muri iyi minsi cyane cyane biturutse ku mashusho yanafatiye mu gihugu cya Afrika y'Epfo
chicken, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Y'all come closer to me.
Y'all come closer to me.
So much distance between us.
Yitwa Distance ni umusore w'umunyamerika bita Omarion niwe turimo kumva muri kano kanya nkwibutse kushobora kudukurikira kuri Facebook aho wandika VO radio yacu yenge niyo adresi yacu ushobora kutubonaho cyangwa se ukabasha no gukurikira kino kiganiro kuri wa3@ radio yacu VO@.com ubundi ukaryoherwa na gahunda zacu
Yeah.
nakubwiye ngo iyo Ernest ugeze iwe yahageze kuri mikro ibintu bihindura isura. Uyu musore bita Omarion yaramaze iminsi ari mu gihugu cya Kenya, ni muri Afrika, ndetse akaba yaranasuye ka gace katuyemo abo bitwa abamasai. Byari ibintu biryoshye cyane kubona uyu musore Omarion bamwambitse ya myambaro y'abamasai, ndetse barimo no kumwigisha umuco. Erega buriya byanze bikunze amazi arashyuha ariko ntagajya yibagirwa iwabo wa mbeho. Buriya Omarion aba yibutsa ati hariya niho nkomoka. Ushobora no kutwohereza nyine ibitekerezo cyangwa se icyifuzo urimo kutubwira uko ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kimeze, niba wagikunze cyangwa se niba wanacyanze, byose biremewe. Ni ukuvuga ngo igitekerezo cyawe cyose aho tugezeho kiraza turaza kucyakira kandi kidushimishe, kugira ngo tuzabashe kugenda tubategurira n'ibitaha cyangwa se n'ibizagenda bikurikiraho. Nizere gukomeje kuryoherwa na gahunda z'Ijwi rya Amerika. Aha, yego, reka twongere dusubire muri Afurika y'Epfo. Uyu musore ni umunyarwanda ariko ubu tuvugana aherereye mu gihugu cya Afurika y'Epfo, aho yagiye mu ifatwa ry'amashusho n'indirimbo arimo gukorana n'umuhanzikazi wo mu gihugu cya Uganda. N'indirimbo nkeka kizasohoka mu minsi ya vuba, bamwita The Ben, ariko ubundi amazina yiswe n'ababyeyi ni Mugisha Benjamin, arangije amaze kubona abaye umustari we yita The Ben.
Chichara mugabo kaje mukwe mituza me nabumpi nturi hinda ikana gira banyagiwe ndifuza utura uyu munyenge ndimoyo beguru kundo udafiki kigu.
Roho yanjye abavuga ngo ni wowe roho yanjye ngo izahora irata. Oh my god, ni umutoma. Abakomeze kudukurikira abaherereye mu bice bitandukanye by'isi, ndavuga cyane cyane abari muri diaspora, abari mu Rwanda no mu Burundi no muri Congo, namwe ndabareba, ariko buriya abari hanze y'impaka y'u Rwanda cyane cyane ni ya Congo cyangwa se ni y'u Burundi, nibo bajya bagira irungu bagakumbura bakavuga ati oh ni kumburi iwacu, ariko buriya nta kundi nyine. Ndirimbo ya The Ben cyangwa se Mugisha Benjamin iheruka gusohoka, ariko amashusho yayo ntabwo arasohoka. Mu minsi ishize nabonaga ku mbuga nkoranyambaga avuga ati mwitegure amashusho yayo azajya hanze vuba. Ubwo ngubwo nyine abakunzi be mukomeze muyategereze, buriya ndabizi neza ko atajya abeshya kandi azabakorera amashusho meza. Yeah. babandi rero nanone baba bagize weekend yabaryohiye ndetse baraye banawucetse inona nubwo bakaba bumva bakifitemo akabaraga nababwira iki gusa nihaze kuza kubibwira boss yuko nababyinishije cyane ariko ndabizi neza ko nawe cyo kiba cyatumye anyuhereza aravuga ati genda bari abantu bafate neza indirimbo yitwa Squala nimwe mu ndirimbo navuga zirimo kubice bigacika muri iyi minsi aha yaba hano muri Amerika ndetse no muri Afrika ndabizi neza ko abari mu Rwanda ndetse no mu Burundi ndetse no bindi bice bitandukanye bya Afrika indirimbo mushaka kuba mwana yibyinye ni mugoroba bamwita Jason Derulo ari kumwe na Nicki Minaj niwo bita TY Dolla Sign abo ngabo nibo bose bihurije hamwe indirimbo bayita Swara
Love in a thousand different flavors I wish that I could taste them all night No, I ain't got no dinner plans So you should bring all your friends I swear that to all of y'all my time Shimmy ya, drink, swalla la la, drink, swalla la la.
Indirimbo nyiyumva bwa mbere narabazaga uyu musore no yamenye ikinyarwanda cyangwa ikiruni kunumvaga avuga ngo shimi 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 no bavuga ibi ni ibiki noneho
Shimmy y'all, bad girls gon' swallow la la. Bust down on my wrist and it, bitch. My pinky ring bigger than this. Matter how I'm Beverly Hills, dollar got too many girls. Matter how I'm Beverly Hills, all she wears red bottom heels.
Ntuze kugira ikibazo ku buhanga bw'ibyuma ndi kumwe n'umuntu w'umusaza cyane arabimenyere bamwita Kim cyangwa se Kimenyi ubu ngubu urimo kohereza imiziki kazi sona neza umva. Mukende gato yendaza kubageza hitangazo uze kubwira abantu niba hari abantu mwegeranye barimo kujya bakubwira nyina you know, bakubwira utuntu twicubagira tumwe mucitse mukanye hari itangazo agiye kuduha ndaza kuri baha ariko none mbanze nkubwire ko uyu musore Jason Derulo mu minsi ya vuba cyane azaza muri Afrika azaba afite igitaramo agomba kuzamo mu gihugu cya Kenya aho bazamu azaba ari kumwe n'abahanzi batandukanye bo muri Afrika ndetse harimo nabo mu Rwanda harimo umunyarwanda witwa Bruce Melody n'abandi bagiye bavuga mu bihugu bitandukanye ubwo rero nkeka ntashidikanya yuko muzabasha kumubona cyane cyane wenda ku ma televiziyo ndetse no nabazabasha kwitabira ibitaramo wenda zajyamo uyu musore aherukaga mu Rwanda mu mwaka w'2012 yadukubise igitaramo kiryoshye icyo bita gupyatura Radire cyari ijwi rya Amerika nk'uko bisanzwe radimwe rukumbu ubugomba gushyiraho urushinge rwawe mu kanya nk'aka ngaka nibuzi neza kushaka kuryoherwa nibuzi neza kushaka kuryoherwa na weekend yawe cyangwa ushaka kugubwa neza nta handi urushinge rwawe rugomba kuba mbisubiremo nta handi rugomba kuba ni 94.9 cyangwa se 95.2 kuba ari mu gihugu cy'u Burundi mu Rwanda no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni 104.3 kuri kumbuga nkoranyambaga ho murabizi ni VOA radio yacu iyo ngiyo Facebook cyangwa se ukajya kuri washatu akadomo radio yacu VOA akadomo com ubundi kumva Ernesto ugeziwe agusunikira indirimbo ziryoshye tugiye muri kakanya rero buretse gato kimu buretse hari ukuntu indirimbo zihagarika kugira ngo itangazo risohoke neza abaduteze amatwi baryumve indirimbo igiye gukurikiraho ni indirimbo mugomba gushakisha mwese ni indirimbo nshyashya ni ubwa mbere ugiye kuyumva ku ijwi rya Amerika ni imwe mu ndirimbo zigisohoka ngiye kuyitura abantu bose bafite gahunda yo kwambikana impeta z'urudashyira muri iyi weekend cyangwa se abantu bagiye gushinga urugo rwawe indirimbo yitwa ngo nkuko njya mbirota ni umusore bita Rugamba Ive cyangwa se ku izina ry'ubustari yise Ivory
hamwe na popo pro hari umunsi nzishima uwo munsi umenye nzanarira ubwo nzakubita ivi hasi imbere y'Imana n'abantu mwambika impeta nuko njya mbirota uwo munsi andi majwi azatuza iryanjye niryo rizasigara nijye uzavuga ijambo nyamukuru by'uwo nihebeye iyo nk'uko njya mbirota shagaye bagusezera bari kurira baturage usanze ubukunda uwo wihebeye baticyo ngaho kinda zishima inzozi zabo zibayimamo maze nkukunde bitagereranywa uburyo bwanjye sinabasha kwibona mbana n'utari wowe ibyo sinjya mbirota uwo munsi andi majwi azatuza iryanjye niryo rizasigara nijye uzavuga ijambo nyamukuru ry'uwo wihebeye iyo nk'uko njya mbirota igisigaye no kwibanira burundu tunezerewe mbabarira uwo musimujira abarijye uzarira mwambika impeta yuko ngukunda iyo uko njya mbirota
mwita Ivy cyangwa se Urugamba Ive indirimbo yayise ngo nkuko njya mbirota indirimbo nayituye abantu bose bafite amakwe kuri uyu munsi cyangwa se muri zino mpera z'icyumweru ndakeka yuko kaza kubagusha neza cyangwa se muza kuryoherwa nubwo waba warabukoze mu cyumweru gishize cyangwa mu minsi ishize mukiri muri bya bindi bita ngo ni ukwezi kwa buki ushobora kukumva ubundi ukagubwa neza naho ba basore baba batazi kuvuga ijambo namwe hari ukuntu ushobora kwitwoherereza umuntu akamubwira ngo akaririmba kumve se ukaba umubwiriyemo yes turacyari ari kuri 94 n'ibice 9 cyangwa se 95 n'ibice 2 kuba dukurikiye bari mu gihugu cy'u Burundi 104 n'ibice 3 kuba ari mu Rwanda tse na Republika ya Demokarasi ya Kongo. Radio ni mwirukumbi ni ijwi rya Amerika. Umusore wanyu Ernesto ugeziwe ni uri kuri mikro arimo aragufata neza cyane. Gahunda ni dususuruke, ndakeka yuko murimo kugenda mususuruka. Abari kudukurikira rero abashinga ntahe bari mu gihugu cy'u Burundi, ndabizi yuko uyu musore ugiye gukurikiraho niwe mu basore banyu mwaramwirereye, muramukunda, murangije, munamugira umustari kubera yuko Imana yamuhaye impano yo kuririmba mukaryoherwa. Indirimbo yayise Nyandika.
Nyandika mu gitabo cy'abakunzi bawe, najinda kwemereye sinzo siba na rimwe. Nyandika mu gitabo cy'abakunzi bawe, najinda kwemereye sinzo siba na rimwe.
Mwita Sat B aka Satura Mabafre n'umusore bameze neza cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ndabizi neza ko Sat B nawe akunda kurikira Ijwi rya Amerika. Ndanagusuhuje ubu ngubu no mu basore bari mu kubutaka bw'u Burundi cyangwa se yasubiye i Burundi. Ndakeka ko arimo gukomeza kubafata neza mu muziki we mwiza. Biganiro byacu bizagenda bikurikira, tuzatugira n'akanya ko kugenda tuganira nabo, batubwira uko bameze, batubwira aho bari, batubwira ibyo babateganyiriza ndetse na gahunda zabo. Ndabizi neza ko mubakunda kandi mamushaka kuganira nabo. Reka dukomeze tugenda no kugana ku musozo mu kanya w'ikiganiro cyacu. Nta kundi nyine buri akaryoshye nawe ukajya gahora mwitoma, ntabwo twagumana nyine kuko hari izindi gahunda kandi nazo ziryoshye. Ariko yes, ndabizi neza ko iyi ndirimbo benshi barayikunze mu minsi yashize, kuko nimwe mu ndirimbo navuga wenda mu Rwanda yakanyujijeho. Uyu musore rero uba mu gihugu cya Canada yegera uwayikoze aramubwira ati reka nyisubiremo mu buryo bugezweho. Yitwa Ishiraniro, ni remix, ni kadadika Nova cyangwa se bobita Kasamanzi. Senagahuru Kishiraniro nta wundi nubita Kasamanzi cyangwa se Dadika Sanova, n'umusore w'umunyarwanda uhereye mu gihugu cya Canada ni hatuye. Indirimbo original version cyangwa se ya mbere yakozwe n'uwobita Focus Fashaho, uyu musore rero amusaba kuyisubiramo mu buryo bugezweho. Tuganye ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ndakeka ko nagerageje kubasusurutsa nk'uko bagenzi banjye Thomas ndetse na Fidel bari basanzwe babikora. Njyewe nari ugeziwe Ernesto, mbifurize gukomeza kugubwa neza ndetse no kuryoherwa na gahunda za Radio radio ijwi rya Amerika aho uherereye hose ku isi ariko nkuko bisanzwe nzabakumbura niyo mpamvu ngiye kubasigira amakaririmbo ku musore bita Big Fizzo cyangwa se Farias cyangwa se Burundiano akubwira ngo ndakumisinze.
Yeah.